Weblauder.com. Pop the town. Sky to left in the beauty. Jingeva tururu sururu chibili na chumpaka. Minjibili chifil on di paka. I got chifili aso.
Adore, Brazilton.
Tira province in aya.
Banchu.
Aranda shala maya.
Banchu.
Kasa mwana kona enter city.
Banchu.
Pata after pasta kubura pot.
Banchu. Akai chifikanya nombo mubili.
Banchu.
Umutima kabiri
Banchu
Utubanchu, tubanchu, tubanchu
Banchu
Nali sangu kapa watu banchu
Banchu
Hello
Banchu
Era wakai kai bonzi
Banchu
Uno, uko, kulia
Banchu
Banchu
Taka jinda pona wino chimo festa wafwara These girls are sick Wafuni kama nkwara ni dara Nichi fresh kweto kwa kuzara Dimitualisha mila wali ya tualishara Iftari wali rekati wala waseka Na effort kamu seko yo kaka wosoka Waona ekasi wona ode knife we Chimo nefwele kuita tisa sofu Madopo posha bebe wati sokone Pimpinya wali pesha wati sokone Yo kutu mpoku Le kukula liti pampoto
Banchu
Tira province in aya
Banchu
Aranda shara maya
Banchu
Kasa mwana kona enter city
Banchu
Pata after pasta kubura pot
Banchu Hakai chifikanya nombo mubili
Banchu
Tu umutima kabiri
Banchu
Utu banchu tu banchu tu banchu
Banchu
Nali sangu kapa watu banchu
Banchu
Hello
Banchu
Era wakai kai bonzi
Banchu
Uno
uko kulia
Banchu
Banchu
Batiwe, tawatu ishiwa pona mutsine Tuwari sapenya puwa bantu Nesinari atuko tu banchu
Banchu
Mbone kakuo mbwene Mugo, kwati ni ba mwene Kutandala mwa ishiwa tuntu Apa, vale kato vututu
Banchu
Nangu ni kuisoko
Banchu
Kombo ni ya kuisa
Banchu
Ama ya tina karale
Banchu
Chok chok chok, kidi lechubede na chok
Tira province in aya
Banchu
Aranda shara maya
Banchu
Kasa mwana kona enter city
Banchu
Pata after pasta kubura pot
Banchu Hakai chifikanya nombo mubili
Banchu
Tu umutima kabiri
Banchu
Utu banchu tu banchu tu banchu
Banchu
Nali sangu kapa watu banchu
Banchu
Hello
Banchu
Era wakai kai bonzi
Banchu
Uno uko kulia
Banchu
Banchu
Lodo, Temo, Sky City, MGSK, KOC, Mr. Nana Chan, 21 Juvik, Damn D, Take my view.
Awa miroro muntu wa nistema wannabe, na mano wafushanga vibe kama kanabi.
Ela cash dollar, pecha famu, EOB a Chan, Osipe, Ozenga, J-Wings a Chan.
Exclusive to ZLouder.com.